Washeli bonke etilongweni, washeli bonke kwanongqongqo, washeli bonke etilongweni, washeli bonke kwanongqongqo,
washeli bonke etilongweni, washeli bonke kwanongqongqo, washeli bonke etilongweni, washeli bonke kwanongqongqo.
Yeah.